waxaa weli socda hambalyada loo diray maxamed cabdullaahi farmaajo magaalada baydhabo runta gobolka bay waxaa shir jiray uu ku qabtay guddoomiyaha gobolka bay cabdirashiid cabdullaahi maxamed ee guddoomiyaha degmada baydhabo cabdullaahi alwatiin dhammaantooda waxay hambalyo u direen mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu ku guulaystay madaxtinimada dalka soomaaliya
astaan u noqon kara oo la tilmaami kara maanta meel kasta soomaaliya joogtana ay muujiyeen inuu yahay madaxweynihii ay u baahnaayeen inuu yahay madaxweynaha aan u hambalyeynayna waxaan leenahay madaxweyne kusoo dhawow hawsha cusub wax lagaa sugaaba waa in laga soo dhalaalaa adiga iyo dowladdaadaba ahmiyadda weyn ee bulshada soomaaliyeed ay u qabaan dowladdaada in laga soo dhalaalo ayaa muhiim ah taasaanu kaa filaynaa taasaanu kaa sugaynaynaa hormud u noqoto shacabka soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan waxaan leenahay sida aada u muujiseen aragtidiina ku aadan ama taageeradiina ku aadan madaxweynaha la doortay mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo
marka meelan hadda guulaysay may baahanta ka faa'iidaysi yaan baahanta oo ka faa'iidaysigaasi may buuha awalan shacabka iyo dowladda iyo maamuladu hoob wada shaqeeya may aaminsanaha in soomaaliya maarane xaaladan geekajarta ka baha korto waana isgarab soo korto waana insha allahu guulfayl may buuha la ka deeri kora dhinaca ammaanka iyo kooxda nabadiidka maybo la kala dagaalamo kor wadanka may barwaaqo iyo bashbash maybo lan horseedo kora marka guulunkeena maybo farmaajo deeri ma era kora maybo guulo shacabiyan iyo maybo ahaa ya deeri inkastoo geeg wamaan wanbowd maybo ah wallaan ku dooran laakiin may dareemaasa geeg samaarna shacabka soomaaliyeed may ka sii roo maybo an kambalyahay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka madaxweyne may kalena fursadan aada heli oo qaaliga ee ka faa'iidaysoy lan ra-iisul wasaare king nagada oo maarane firfircoono umadan geeka dantiya ka damqado inaad maybo ah umadahan doortiya maybo insha allahu yaa keekale talyaan oo dhallinyare oo geeka umadan horseeda kor nabadgeliye iyo
shacabka soomaaliya si weyn ugu farhay guusha uu gaaray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo balse waxaa la wada sugayaa ballantii uu qaaday xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada sida ay u fuli doonto